Oh yeah, yeah, yeah. Bruise I break up on this again. This again. Your my lip. Yeah.
Mesh.
I swear Lord, you may fall in love again. Yeah. Mambo ni chap chap moja kwa moja di ukwen. Yeah, yeah. Deep deep down kani pamba aranyuka pamba kifupi sa mshamba. Yeah. Deep deep down nile manga nikajilamba kifupi nina kamba. Yeah. Amilo, amilo oh. Sinisha penzi ni kuongeza lio oh. Apilo, apilo oh. You call me daddy yako you my bilo oh. Oh God. Baba kwangu ndalaita. Nikiwa down unaniwasha. Umajua kunikosha. Oh, oh, pepe.
African girl. You're my African girl. African girl. You're my African girl. Me African boy ya fumimi na mwitaka African girl. Staki kuwa mbali na ye. I go run kilometer kumfata ye. Gimme lama baby. Na go give you tama lady. Sinache ni tafeli. You the one I need ya. If you do me like this, I do you like this. Kamo kini miss, juona mini meku miss. If you do me like this, I do you like this. Kamu kini kiss na mimi nitaku kiss ya yeah. Mamilo, mamilo. Zidisha penzi ni kuongeza lio oh. Papilo, papilo. You call me daddy yako you mamilo oh.
Oh wata, baba kwangu ndalaita. Nikiwa down unaniwasha. Umajua kunikosha oh. Pepe.
African girl. You're my African.